Omukwano, omukwano, gugende kompola simu wangu. Omukwano, omukwano, sikukutisa naye simu wangu. Abagana na omukwano babadde bakupimira kufe. Tubadde musanyu ngera nkyebaliza kitaffe. Mukyala yekyanze tanalinnyako ewaffe. Kandi kusetulire olwewaffe. Yetuyita abantu tubadde tubalabisa bupikyanze n'owange. We were beautiful picture. When people watch, they would want to capture the moment. Buli omu ayagala gwokya. Babadde musanyu tubula kwessa mwezi okya. Mukwano gusasise tuli mu kutoosya. Sagala balemera ko mfubye kubejja ko kacha bagoberera kirebika yeya sazeo yagala ba mutwale yerabire nangi nali woko yerabide bizu bya tuisemu tachamfa ko siruga mbensimbi zibadde wonga buli chaya gala fokola bachimu tuka ko tubadde musajunga tubera kabo ko bana beita bakabinya mbalaga sibatura ko gabala batunura bala bala basiba fako saloza mubadala alimfa ko yabo mutumiza abantu banji banji ba mutuke ko njagala biva ko siriba Seba chichuka ko
Omukwano Ugende kompola simu wangu Omukwano Sikukutisa naye simu wangu
Omukwano mama Gukaye Ugende kompola simu wangu Sylvester Nsude kasi Sikukutisa naye simu wangu